la voz. Demo best.
Nataka nikupeleke nyumbani kwa baba na mama, ukawaone masela pamoja na wana. Nataka nikupeleke nyumbani kwa baba na mama, ukawaone masela pamoja na wana. Unavyotabasamu nashikwa nayo hamu kuwa nawe every time. Hata kama nimejam, unavyotabasamu nashikwa nayo hamu kuwa nawe every time. Hata kama nimejam, baby girl, ah, ah. Wasikuteke wenye pesa na magari, ukasahau penzi letu samahani. Mapenzi inatesa moyo wangu, moyo wangu. Nataka nikupende uwe wangu, uwe wangu. Yeah, nikikomando weni wangu, weni wangu. Mapenzi inatesa moyo wangu, moyo wangu.
Baby kwenjoya,
baby kwenjoya.
Lucille Taronto watuwane,
watuwane.
We got a nice rhyme just for you, baby girl. Don't have a come to me, baby girl. Mbatenga ntambula na yenga sikulaba. Nimekutafuta kila mahali lakini sikuoni. Wogamba tugende situkina wadala. Woli ya galo mwezi nzendi vera wo.
Unavyotabasamu nashikwa nayo hamu kuwa nawe every time. Hata kama nimejam, mapenzi inatesa moyo wangu, moyo wangu. Nataka nikupende uwe wangu, uwe wangu. Yeah, nikikomando weni wangu, weni wangu. Mapenzi yanatesa moyo wangu, moyo wangu. Uwe wangu, weni wangu.
That's the thing.